studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
nuhun dire to bogi jande gafandu hala mamadou samase ko jamnyal sakrab kedibe nyande noga tati lewru septembre woni sarti ben kesso mu fedde cdao hokki gubal cnsp yalla be cuubana transition en president et premier ministre civil cnsp ka holliti wiide hinnoto yillabbe leedi mali hewbe njibbe yo kabitido ardo lam hakndejo o bangal 22 septembre hitande 2020 leedi mali ndi na landini yambinde yiti mawru capanɗe joɓɓo mbiyan ɓamtare mayre tama o ɗo ñolloma o na hani yambinede ɗum ɗo no alhaali leydi ndi wori wakkati jooni ɗo goto fof e mijo muɗum bangal mbiyen yoppugol aduna kanake leydi kiɗɗo mbiyen général Moussa Traoré gubal cnsp yammiri ñande alkamsar nde baɗɗe tati tottugol teddegal dow tatteji leydi ndi fof ɗi goni sembe kabaruji amen hannde kikiɗe alkamsare sappo e jeɗɗi lewru septembre hitande 2020 bisimilla sakiraɓe tama rafi kawral hakkunde cnsp e cdao gandi warde mbiyen kanakoɓe lefu leɗe ɗe ñande talatare nde hokki gubal ngal sarti kesso joingol korojo lam mbiyen hakkundejo e premier ministre civil en fadde ñande noga e tati lewru septembre hitande 2020 ka noon cnsp holliti wiide jogorto golle o honono yiliri ɓeɓe leydi mali ndenno eɓe puɗɗi jaati imma daraje subagol mbiyen yimɓele transition o keɗɗanna ko heɓan en Moussa Mali Sissoko e dow facitango Oumar Wagol e Amnata Dial
kanko colonel major Ismail Wague jottino kabaruji fedde nde noddir cnsp o wi wakkati nde ɓe jottino Accra nde ɓe kolliti anniya mabɓe jaati ɓantude laamu o faaɓe ardo ɗum o ɓeydi le hen wiide ɗum ko heewi malinkoɓe jeeli yalla minitéran laamu nokku o
min martini kumpaseliya o ɓiɓɓe leydi ndi min gollanta e laawi ɗiɓe ɓami min jaata dow muɗum wakkati joni ɗo ko heewi e jamare nde fuu laamu hakkundejo o hoorejo mulato kaɓɓittiɗo min kollitiɓe min jaada e ngol laawol sabi ɗum ɓiɓɓe leydi ndi ji ɓe jaaborije min no laaɓirɓe kolliti wiide ɓe ngalda e o hakkille
miccitiɗen wiide wona cdao tawoni ko jaɓanay ɗiɗo golleji fedde m5 rfp gaɗunoɓe majireji muɗum kewɗe fewtude e ibk kañum en du kolliti wiide civil laamo nokku o feso gollidan e minitére ngaɓɓe numsar le fedde m5 rfp nde o woni e muɗum keɗɗenmo komo sifi dow hen
kono banggal laamu hakkundejo o laato civil ɗum yo laawi démocratie ɗiɓe jiɗi sembinde laawi mawɗi ɗi hakkeji ɓikkoye adama reme yaɗata ɗum woni laamunkoɓe haɓɓitiɓe ɓeɓɓama civil ɗum woni ko yiɗa e dow majjum
nde sappo e jeegon lewru septembre 2020 fedde cnsp nde wi ana wonde suɓade yimɓele hanɓe ƴewtade laamotoɓe laamu hakkundejo o wattu joni oɓe mbi ɗati ɗi fuu jaltinama dame ɗe furdu uttama so tawama civil na militaire laamoto
ko ɗum fof lattoɓe men kuteji kabaru o so ni tawama kaɓitiɗo haltinama laamu hakkundejo hono mbiyen hadde torraje jukkoje cdao ɓiɓe leydi mali koɓe mbiyen hewɓe na bemba dow kabaru muɗum hoñotoɓe jogaɓe kay holliti wiide leydi mali ndi mbiyen heddo caggal fedde nde samtani ɓiɓe leydi ndi furde tanjugura yo mbiyen susullogo jangguinowo jandi dowre keɗɗanna kom halni Amnata Dial e dow festango Mumnatu Sindougou
sikke ana e wargolla manggal paɗe e laamu saabe de cdao holliti wiide so ɗum waɗi o tabba jukkoje makko no ɗum haaniɗi ndeno iɗum hollita wiide min keɓata essence ngaji safaje wona haala keɓe heddiddo an iɗum wawi laatade tiiɗala banggal yoɓɓugol jondi ɗum pati siden ko emen nafa men woni e heddade le fedde cdao min mbawa sallude tabude dabareji cdao saabe min ngala bawɗe daranade moƴƴingol waltingol e suttugol kulleji men min mbawan ndeno yeddude cdao so ni manggal paɗe en heddike laamu sikke wala henna fedde nde tabba jukkoje mon ɗum laatoto tiiɗala mawɗo e juuɗe men
kala ñiɓe ɓeydorade fam ɗo heejo siwi tamani na mbawi natorade bembal whatsapp numéro woni 76 70 88 51 wiyamu mo mbuɗo yoɓotako e muɗo 37 321 balɗe tati mayiti iwde ñande alkamsare sappo e jeɗɗi lewru septembre hitande 2020 dow tatteji leydi ndi fof yalla tottude teddegal kanko allah hino yaafo général Moussa Traoré kananke kiɗɗo leydi mali guɓal cnsp holti wiide desowal mbiyan jippite e mbiyan fa hakkudere e wattu muɗum fa hande li kabaruji ɗi ñande talatare noga ɗi lewru septembre leydi mali ndi yambinan yiti mawri capanɗo joɓɓo mbiyan ɓamtare mayre yambere nde mbiyan yambere hikka yo elli alhaali coup d'état e joingol laamu hakkundejo balɗe seeɗen fadde nden hakkillaji na cirti dow kabaru yambere nde wonno kulitiɓe yo tan mursere jawdi saabi ɓen banggal keɓe leydi ndi banggal keɓe leydi ndi wakkati joni o woɓɓe kay holliti wiide ɗum fof e tawede ana hani ɗum ɗo yambine mbiyan hollitiɓe woɓɓe ka holliti wiide fay dillere mbiyan habitibe ko holtiwide dealer mudun momnata sanne keddana ko bani en Umar Sankari e do fostango umben Umar Waguli amnata jal
ko nayri bangal sariya kai mali hemti ndima ko mudun ka dum e tawede fu kambe janginobe jande do do wure be bi landul mangul ana don tidalaji mo dum gonti e matede kedde mo konko docteur Kalilou Sidi Bé o janginowo jande do do wure ko masifi do hen
juridiquement
so e sariya ji di yewama mali ana jogi ndima ko mudun sabi leydi ndi ana jogi laawi kollitoji dum woni leydi yimbe laamu chuddirdo e politique di leydi dun jogi ndi bawde jogindi laawi sariyaaji lobbi jokkunde e laawi sariyaaji sabe dum hollititta di deydi
so taama do sariya mali hemti ndima ko mudun ko nayri bangal kebe kanye kalisi nyaametedo wona non dum worri kanko docteur Kalilou Sidi Bé o holliti wiide fa handen kalisi nyaametedo yo marnobe leydi ndi kanye no ngonyata dum ana hollita wiide duddo mabbe mali yowi kebe moko mo sifi do hen
so leydi wana jogindi hore mudun bangal jawdi ana hollisa sandi wala politik sabi politiki e do jawdi yata do woni tidala di leyde yogaje e adnardu leyde mawde jogide sembe jawdi de kebi e leyde arandeji joginode sembe fati pantugol hore mudun wannode
la politik
ko nayri bangal kambe kuminibe kabaru kebe be biso jabbirki bangal dati politiki nyaloma handen o mali ana hollita wiide hono hemtay hore mudun sabi de wakkati fur kulle mudun ko jaadete be do yimbe lo kuminibe kabaru kebe be do yigaji di dirtete le leedi meden den hani ko tawe be do yimbe la nawtiro de do kebe ka wana non dum worri kedde mo konko professeur Ablaye Niang le feddinde no dirta senende o woni mudun
leydi bawtori hore mudun e jawdi dum e arande fade collectivité territoriale bongal mu indi leydi hokkude dum hakkeji di handi e nawtarade nafaka gondo de leydi nafakaaji gondi de leydi e region ngaji meden madi di eden kani mu idi nokkuje do yimbe gelde do goni ana baawi gollude e majjun dokko dum en sembe baawi nawtarade fa nafa leydi di kebal meden gongal e leydi ngal de gollirde kande joinede e kuje de so de tawa gollonojo ko he majjena foraba ana kani tawrede nafaka ko wallata leydi
kambe kumini be kabaru kebe fa yottu andambe kabaru sariyaji be kuliti sariyaji mawdi kani bamed le leedi ndi ko na fata bibbe leedi mali ndi fur fata jeggita do ko wodi nyalawma hando le ciagal leedele de
leedi ndan wonde der o yambere wattumo gube kaptoje ben na laami nokuji kewdi leedi ndi batte dum jaati men habitibe leede godde na der leedi men di ben leedi malindi hanjotobe yogabe kay bihi tama hakika leedi malindi na jogi dimaku holita do jam ben yewtureji amen hertadi do yambere 22 septembre mi halamudun keddana ko ban en Maliki Diallo e do fostango Amnata Diallo e Omar Waygol
illa hitane 2012 woni ko fijugol yewtereji bantugol dimaku leedi malindi fanditi de hitande hawri duubi debbe sappo ko mari banti ndima ko mudun e leende hitande pijoli di fu natama sigasu damu ko be leedi Senegal kanyun en keyena de yembere e de hitande ila den yalti hen rebellion o futti beedi hen rafideena gu dum lati ke tidalaji mawdi so fan entidi yambereji gadoje yituma wuri bantugol ndima ko meden e hitande 2020 le hakkilaji di ka ana Chelsea fijo wadetena wadataaki kerodembe
le dépenses pour organiser
dépenses di mawdi ngatte sono dido yembe ri jana ngade beeda hen dépenses armée odu min kam mi la idum hani wadete sabi de yidum yambere leedi ndi non mi anda fu ko dum nafata nyaloma handen o tidalaji ko leedi ndi jogi dum hana wadirede no dum wowur nono yodun yambere leedi ndi fu e mangal moodi dum hani wadete
parce que c'est une vie pour la nation
e leedi habitibe leedi ndi noga didi dewdu septembre ko nyaloma kertanado e leedi meden ndi e tarikiji leedi ndi e le majjun mo hana jabbade tawe wala ko wada hen so tawede tidana dafidena gu an wodi gouvernement wala ileedi ndi be kolliti wiide yambere ka wadan talataade noga didi lewru septembre ka de mawnata colonel jaran kone kanko woni directeur de l'information et des relations publiques des armées dirpa keredemo
cette année il est prévu
tan hikande be ngaran be dokke kaborde dum woni mangal paden no dettebe fama be dum ko bomi halande on wattu joni o jango be ngaran be pudda ekita gongol dum jukkitite miden gondi landinade ndedo yambere wadore leedi ndi
gouvernement national
22 septembre 2020 leedi mali ndi hikka wadan wakkati de cedia wo jukki leedi mali ndi ilande laamu o hippita sappo ejjetide wuro uttu yabbindu do e le kawrital laamu ko be leedi seriyawo kani habbiti be leedi jogi be laamu o joni be be dokki habbiti be ka balde joyi totta laamu o civil
studio tamani yo fa ballaamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
Sengore dem bion kabaru amene raison gaji dem bion to bugin tun jon e kabore be andita ka hippike do kar goto nyande alkam sare nde bion sappo jid le septembre do datul kalana bamako nuku guddudo buguni kiloji sede ben sede goto holti wide ben bion kambe bandeji mbarobe non sappo piti jabe do tafun yel bion yalla darunde kar o faddi mabbe tetude yimbe kala ko jogi non fay goto kay barmalji en timnan kabaruji di mbiyanna to gawutun ana buri yontere hande ko courant wala le galdure nde horejo energie o huliti wide yo batte groupe didi na boni do mbiyan groupe do didi do jeddi kay ana boni e on wattu goto sukabe nukku o mbiyan gadi kawtal lo hulitinde metta mabbe batte cioguji nyamduji di natidi sanne wakar juno don timinta kabaruji am hande do sedde yewtere medde wowande
sido tamani